can use it, you took a manda. Chinka na kitu cha kunteli na patadio wakika maisha ukweli wachumba DM awane tikeli loka nitashem kesho kaja kweli doma na mina kupenda mke siwezi kwacha upendo kote wawungu njo na utamu kule dada kunifata tunuse kute mke weko matitapea metuwa nani nende ukweli. Moyo ash ash do chauffeur nende kas kas ki my show queen moyo weko matito metro na nende queen moyo ash ash do chauffeur nende kas kas ki my show queen kwani nini nyima mani we moyo na ni we my girl no but stress ya na mama usani fanya kala. Siwezi micheza kufata pata. Siwezi kuganda nataka sagea. Mama kari ya chuma kabla janza kogea. Sambo na menuna na unataka sofea. Mukia weko matitapea. Naitwa nani nyambi ukweli. Moyo ash ash eh, do shafeli. Nende kas kas kimaisha ukweli.